track. Tila, penzi lako mina lewa, tila, uba lako napagawa, tila, penzi lako mina lewa, tila, uba lako napagawa, tila,
day, nikiwa na wetu bay, nikikosa I'm sorry bay, ukitaka twende vacay, I'm gonna take you round the world, you gonna love it, na kile kitu unataka, you go heavy, okay, atari, atari, mtoto kweli atari, ananipa maujuzi atari, ashikiki mtoto dari, kule mosha napika machalari, najilia misi na habari, kuna vitu sisemagi, ila this time niko maji, yeah, drunk in this lava, baby, need a piece of cake. You know I'm thirsty, please don't make a nigga wait. Na vokuitaji nkikukosa go insane. Usende mbali na kuitaji tu everyday.
Ni hapa bila we, dunia ni soma hara fema kwa kwishi. Mimi bila we, nisawa msosu vikwe bila chumbi. Zipo bona we, na usiku mawenga mawenga na kosa msingizi. Nikonga na wele, na chona nimetimia. Na kwamba, tila, penzi lako mina lewa, tila, uba lako napagawa, tila.
Okay, ride around kwenye old school. Now I'm talking about, mtoto mkali kwa beside me. You could so fly, I handle my business, I'm getting dough like that. Toka mbali paka leo hii, you stuck with me, you my ride or die. No doubt, no shame, finna chill, no complain. Nimesha zama kwenye ocean, mapenzi yako I can't explain. I don't see nobody else, cause baby girl you got me. I swear to God don't play around, huh, no need to ask me, huh. Yeah, drunk in this lava, baby, need a piece of cake. You know I'm thirsty, please don't make a nigga wait, yeah. Na vokuitaji nkikukosa go insane. Usende mbali na kuitaji tu everyday.
Ni hapa bila we, dunia ni soma hara fema kwa kwishi. Mimi bila we, ni sawa msosu vikwe bila chumbi. Zipo kona we, na usiku mawenga mawenga na kosa msingizi. Na nikonga na we, na chona nimetimia. Oh, I'm a tila, penzi lako mina.